olo e mafuta male SBS Samoan. E ona toi whaopopole umire fono tanga whaatau de tau, the COP27 Climate Summit olo o whangasono nei. Ina wato e tatala ai e tunuu na awai de tau sangale nei, whaatala noanga i de mata upo au tū, o se whaaputu ngā tupe mō me ua whaleanga ina ma mau mau, the Loss and Damage Fund. Olo iei popolenga e whapea e tusalawa pētau nu i se whai ungai au tasi iai, a whai ae le aise lango lango o ni taula inga mau tū tau de tau, e ono iai la matianga o le whaatupe o a awhianga o suinga o le tau, ae le mawhai, ona a whea le mata upo e whaatitau le whaatupla ia pēa o kasa o ona e tuina atu de siu siu manga. Ina o tu vaina vanuanga le pō i le taulanga o Sharm al-Sheikh i Aikupito i le pō na pō, o lo o fina wina pēa e taitai le lalulangi mata upo le fōntanga. Sa fōfua e whamai a talanoanga i le aso tarua i peitai, o te tala talanoanga i isi mata upo e se tete mai dei tūlangi i sisifo, e whaatitaula mai le Loss and Damage Fund. O se tasi lava le nei o mata upo sa awhea mua mua i le fōntanga le nei o le COP27, ma lorua i temi fōi le watu i nai alo ia le mata upo i le fono. E le imaua se tasi o taitai o lalangi i ni nisio marienga e whaatu i nai se aitu ai ngā whaputu ngā tupe ai mai se pe ala ngā tatawa na saunia mai ai atunu umau mea ni tupe mo atunu umatitiwa mawai waita mao ainga atunu ia olo oa afia i suinga o le tau. O le president of COP27 Samae Shoukry na ia taua te taulawa o na taunuu i se marienga e autasi umai ai.
The issue now rests with the will of the parties. It is the parties who must rise to the occasion and take upon themselves the responsibility of finding the areas of convergence and moving forward.
Mai le na o le pau leo le mata upo lo vevela i fela fula fo inga, o leo wala pata i mai le Union Europa, o le anga i ese mai mawhewtana inga i le tau, pe a whai e le aini taulanga inga, tala whea ngai, ambitious targets, e whaatulanga ina. O nisi atunu ua maririe fo e whai e le fundlea, e fesosan iai, i atunu uvai waita mau a inga maa a fia tele suinga o le tau. Peita ia tū maupea ona loka i le mata upu pēwha pēwhea ona whaititira greenhouse gas, lea e alu atu le siu siu manga. O whailua le whaululunga le wanga o mta uptau le tau wale Union Europa o Franz Timmermans, i rautu stala, e te leno na whaatutuanga e mawhaiona ausia se marienga tala whengai.
The European Union wants a positive result, but we don't want a result at any price. We will not accept a result if it takes us back. We need to move forward, not backwards.
So you walk away if there's no...
We need to move forward, not backwards. And all ministers, as they have told me, like myself, are prepared to walk away if we do not have a result that does justice to what the world is waiting for, namely that we do something about this climate crisis.
Inisi ripoti wata wa mai e suyo saina i mata upu tau de tau, Xi Shenhua, o loo ia wha leo mai fo ilangona e peona wha ilo e le taitai o Saudi Arabia, lea fai mai e le tatau, o na sau le tupe lea wha a fita wa ina mai a la tau, ai sau mai a tunu ua lava tiae, developed nations.
I think that whether it is a climate fund, an adaptation fund, or even a loss and damage fund, if a fund is established, it should be the responsibility and obligation of developed countries to donate, and developing countries are voluntary. This is already clearly stipulated in the Paris Agreement. China has already been cooperating with other developing countries and providing some support through South-South cooperation and Green Belt and Road.
O saina o loo whaatulanga o se developing nation a tunu ta watea e lalo marienga whawa malo. Masa o fua ne soswani a tunu waiwai ta mau ainga i se temi o sola. O whae noele sui mai se amani, Jennifer Morgan, o le whaio se whaaputu ngā tupe whaapea o le Loss and Damage Fund e te tauna whaia i o ngā tasi marimarienga na saini e Paris, le Paris Agreement.
The European Union said we want to make sure that the vulnerable populations, the vulnerable countries around the world, they're the ones that are supported here through a loss and damage fund. That's what we're working on. That's that whole piece, because we know that we have to keep 1.5 degree in sight in order to keep the losses and the damages in check.
Well, the Paris Agreement to somebody young of our Malo if at the Tawi swing or the Tau, Masafatuina Lua Fesifurima. I lalo le marienga wa mariri ai atunu ua tau fio fia. Le si itia o le temperature I lalo I fo le lua tikewi Celsius, ma ia tau mawhai au sia le tasi tesima le lima tikewi Celsius I le vevela rasi o manga. Fai mai saentisi a fai a si itia le tūlanga o le a le tūlanga le lei. Ma le minister o le sisi o manga Colombia, Susana Mohamed, wa ia taua o le whaia o le loss and damage fund e au noama le whaia o ni taula inga mautu e whaatatau I le tau. Firma climate targets or the area I
We hope to have two things which will make this a valuable COP. One, this commitment to 1.5 with clear decisions and not backing back. And second, that the loss and damage fund will be fundamental. But one without the other doesn't make sense because otherwise we will be accepting catastrophe.
Ole minister le tau mo le sisi o manga Sweden wa ia faalia o le ngā ruenga ua faia ia tu ititi ai a fiango le tau e te tau na o ngatasi ma le ngā ruenga ua anga ia tune iai I mea faaleanga ina ma ua mau mau.
It is not acceptable that we will fund the consequences of climate change while not also committing to working on the actual consequences of the climate of the emissions.
E tele isi sui o atunu la iti ma ale ale wa maridia I le marienga lea ma uo ese mai malefona tanga. A ufa ua waipea la feutena inga e ono avea o se po umitele o lo olumana I nei mole COP27. O le ripoti tu fatsia Hannah Kwan, le SBS News, ma wafat liwina I launganga molo si la fia. Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli I le SBS Samoan I le Facebook.